mauli ya malebitongo levivu dabuda bantu wabasanzo kusoma zivambula mwobu wabulijo vila zo kutia antiechisera chineche eche ganda lona kalua kabinda vina vile teda bantu banjo kwenye kambira oze chinzo kubira kwa banjo kufune nduwa de ze mitwe ali male omukugu okuva mu kitongole cha AZ Professional Counseling agamanti ya bantu jibako moku ingira enjiri yebi obufuzi etasenge jedwa olusi babira kufuna obuteba kabulunji okulumu omutwe no kwenye kambira ozo nga bino olusi babira kukoze sebira gala gala ate chilete nduwa de ze mitwe ona sabi ya bantu okuwa wala okwesala kubannaabwe nti kubanga kireeta okwennyika mu birowoozo ate era n'okusaba nnaddiini n'abakola ku byobulamu okwongera okuwa abantu amawulire agazzaamu essuubi okwewala embeera ekika kino
ate n'okubeera nti beeyunira okuyunga emikwano oluganda n'ebyemikwano wamu baleme kubeera bokka kubanga kino kiyinza okuviiramu embeera ya depression n'okubeera nga abantu beesiwa amagengere ate agasusse ate agayinza okubeera nga gongera ebizibu ku ndwadde z'emitwe n'obwongo ku bulamu bw'obwongo n'endwadde z'emitwe awamu so tusuubira nti wabeewo embeera wabeerawo okulungamya mu beddi okuva mu bannaddiini okuva mu bantu ab'enjawulo abakugu mu by'obulamu nga bafumya mesigi ezizzaamu essuubi ezikubiriza abantu okubeera obulungi.